nobendwa antila buya ena kwali awa uhi ibanyama bavapona mushogwe balapona chindi jampeo balapona chindi jahula gagunina amanda ninguzu ya mwami
ulabamba Jesu
ulabamba banyama
ulabamba Jehova
ulabamba mayuri
ulabamba Jesu
andime uyondiba
Tavalimi Agumego na Valona Gagunina Amanda Higutiga Bamba Ivanyama Inomebo de Manawagwe Masimpe Uyondi Bamba Gambondi
Ulabamba
Jehovah
Ulabamba Jehovah
Ulabamba Yuri
Andime
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 Uyondiba
Uyondiba
Sambwani Li mwana wawe
Ulabamba Jehovah
Ulabamba
Jehovah Ulabamba Jehovah
Uyondiponya mwami wangu Muhindi yagubula Uyondipa mkwendibula Nagubaguti basi nkondo Wavole kumbele wangu Uyoyima mbulintobo yangu Awundi huna mulumamba
Ulabamba banyama
Ulabamba
Ulabamba mayuri
Ulabamba mwami wangu
Andime uyondibamba
Kambo
Kambo nili mwana wawe
Ulabamba Ulabamba mwana ya